怪しいまケイピーゾー
グサラディエイ
アンディジェイジュキ
クンベナニ
ディジェイジュキディジェイジュキワレテグーディ
ミシタキマペスナワキヤマフンディクベメレザシウエシMapenzi na waji ya mafundi kubembeleza siwezi Mimi, we kila siku mimi Diyo napigwa chidi Da, hivi kwa nini Ya ukisa masikidi Tatangaza siyata kitena
Mapenzi
Kwa mifanya mini gombane na mama
Mapenzi
Kwa sasa nipo bife kinoma Natafta pesa ili ninjo ina wana weekend
Mapenzi bye 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 Siyataki tena mapenzi bye 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 Miyatani uwa mapenzi bye 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 Bora nitafte pesa mapenzi bye 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 Mapenzi bye bye bye
Siyataki tena
mapenzi bye bye bye
Miyatani uwa
mapenzi bye bye bye
Bora nitafte pesa
mapenzi bye bye bye
Morogoro Nishaacha mapenzi natafuta ira Dar es Salaam, nishaacha mapenzi natafuta hela. Nishaacha mapenzi natafuta hela. Nishaacha mapenzi natafuta hela.
Mimi huyo mkuku,
yatatulia mimi mapenzi kwa mbele nikayadandia. Najifungia ndani wanalia nikitoka nje na kasia. Awe mtoto menpandia kwa juu Moyo wangu meubwaga pupu Awe mtoto menpandia kwa juu Moyo wangu meubwaga pupu Aya, milete ni dili Mapenzi na achia
Milete ni dili Mapenzi na achia
Au DJ Juki unasemaje Wekusa DJ unatakaje
Nisha achia mapenzi na tafuta ira Dar es Salaam Nishaacha mapenzi natafuta hela Nishaacha mapenzi natafuta hela Nishaacha mapenzi natafuta hela
Wanaume balu Kwa heshima Aya DJ Juki DJ Juki
walete
DJ Juki DJ Juki
walete
Unachangia mkawe Unaluka luka we Unachangia mkawe Unaluka luka we Kwa heshima changia mkawe Uwe luka luka we Wanaume changia mkawe Uwe luka luka we Ipaga wakidogo Afulu wakidogo Apaga wakidogo Afulu wakidogo Kwa heshima baba kidogo
DJ Fako Nsebiti We meneja Isa Usalimie suspenda Costa Mjeshi
Na Lazali sema tena